bakoze bingi okutwawula mukwano n'oguma kuba wakimanya nti nange nkwagala bambi buli alikunyiza ndi mukyawa ndi muwalana kuba buli lwolikabanga nange nkaba siratina matiraze
nakukintu kitazindika nate kyangu nyo kizimbulula ekikulu eyaffe twazimba ku lwazi kyobuleba bangi balwanye nnyo bakimenye era nebigaana ze sikirumamu kankwagale kwagalire ddala
mbalungi kale nalondayo wololololayo
wange
kale nobageya nayo noyakyamawa
wololololayo
wange aligeza omukwana wojomaze kulama
bakwitanga pretty mama singenzi kizekiriza netuwe biro munana ngobude tebucha mama ngobe njube golova nekenda na pebu kwa njuba o mama netuza kucha elio nolie sanyo vyange
www.mp3ugandanmusic.com